It's Solan, baby.
That boy pass me the weed, I'm about to say some real shit, nigga.
Konde boy come in number one. Uyo AC waku nifanya ninywe nilewe mbona Simoni. Simoni mawazo ya kunifanya ninywe nilewe nisi yaoni. Siyaoni.
Na ukiniona nipo kiwanja, nipo hapa kuruka kwanja. Mara moja moja na vutaka ganja. Ito ikae kiganja.
Thanks Baba God for the blessing. I'm living my life, no stressing. Music, that's my dream, what I'm chasing. Ukisikia nimelewa nitetesi. Ona ninavonata, na biti. Piano za kisasa na TBT. Mwendo wako iko tunayarudi. You can tell sijalewa ni kusuri. Leo
sijalewa, sijalewa, sijalewa. Ninafanya kusudi. Sijalewa, sijalewa, sijalewa. Ninafanya kusudi tu.
Aye, aye. Siku nikilewa mtajua. Mbona mtajua.
Kiwanja, nipo hapa kuruka kwanja. Mara moja moja na vutaka ganja. Ito ikae kiganja.
Thanks Baba God for the blessing. I'm living my life, no stressing. Music, that's my dream, what I'm chasing. Ukisikia nimelewa nitetesi. Ona ninavonata, na biti. Piano za kisasa na TBT. Mwendo wako iko tunayarudi. You can tell sijalewa ni kusudi. Leo
sijalewa, sijalewa. Sijalewa, ninafanya kusudi. Sijalewa, sijalewa, sijalewa. Ninafanya kusudi tu.
Na ukiniona nipo kiwanja, nipo hapa kuruka kwanja. Mara moja moja na vutaka ganja. Hicho nikae kiganja.
Shall we?